iyi nama yavugiwemo ibyitangizwa by'ikigo kizajya cyigisha amahoro kizajya kinatangirwamo ibiganiro bizajya byigishirizwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uretse abashakashatsi bo mu Rwanda no mu mahanga, iyi nama yatumiwemo kandi bamwe mu bayobozi b'iki gihe n'ababaye abayobozi ku isi batandukanye. Abo barimo uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton, Mutanguha Fred uyobora umuryango Aegis Trust mu Rwanda, yabwiye itangazamakuru impamvu batumiyemo uwahoze ayobora Amerika.
Bill Clinton tumuha ubutumire dushingiye yuko mu gihe urwibutso rwubakwaga yari avuye ku buyobozi, yifuje yuko yagira icyo atanga kugira ngo urwibutso rwubakwe. Twamusubiyeho tumubwira ati rero hari conference dufite, kandi iyi conference turashaka gutera intambwe tukubaka ikindi kigo. Ni nayo mpamvu mwabonye atwohereza ubutumwa bujyanye n'uko uburyo amahanga yitwaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. N'ubu ngubu rero yatanze ubutumwa abuha abaje muri iyi conference, ababwira yuko nawe ku mutima iyi ntambwe ayishyigikiye.
Wabaye perezida wa 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton yavuze ko kuba Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yarashobotse mu Rwanda ari ugutsindwa gukomeye k'umuryango mpuzamahanga utarakoze ibishobotse byose kugira ngo uyikumire. Bill Clinton niwe wayoboraga Amerika mu 1994. Bill Clinton yasangije abari mu nama ko nubwo u Rwanda rwanyuze mu mateka ndengakamere, ubu igihugu cyateye imbere mu kubanisha abagituye.
Uyu munsi nifatanyije namwe mu kunamira bahatakarije ubuzima no mu gushimira buri wese wafashe icyemezo bwite umunsi ku wundi kuva mu myaka 30 ishize agahita mu bwiyunge. Ni iby'agaciro gakomeye kuri njye kuba narakoreye mu Rwanda imyaka myinshi mu gufasha urwego rw'ubuhinzi, kandi nashimishijwe cyane n'abantu nahuye nabo bahisemo kurenga ibyabatanyaga bakiyemeza gusangira ahazaza. Ibyo biva mu gufata umwanzuro uboneye wo kudaheranwa n'amateka, ahubwo ukayakuramo amasomo, ari nabyo byafashije mu kubaka igihugu gishya cyubakiye ku gushyira hamwe.
Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda Bizimana Jean Damascene yagarutse ku kamaro k'iki kigo.
Icyo kigo rero kizaza cyunganira gikomeza ibikorwa bimwe byakorerwaga hano ku gisozi bijyanye by'umwihariko no kwigisha amahoro ndetse no kubana neza, cyane cyane n'ibiganiro, kuko buriya amahoro aturuka ko ibibazo biba bituma abantu batabana neza cyangwa ibibazo bitera urugomo bitera bamwe kwica abandi. Hariho kuganira, ngira ngo mukunze no gukurikira uburyo ku mbuga nkoranyambaga hakivugwa amagambo arimo urwango, arimo amacakubiri arwanya ubumwe. Iyo rero habayeho ibiganiro bifasha mu kubaka amahoro. Ntabwo ari ngombwa ko abantu batekereza kimwe byanze bikunze, ariko igihe bahuriye mu gihugu hari bibahuza bagomba guhuriraho.
Mutanguha Fred uyobora Aegis Trust mu Rwanda yasobanuye ko iki kigo kizaba ari kinini ugereranyije n'urwibutso rwa Jenoside ruri ku gisozi, bityo ko kizabasha kwakira benshi bakigana.
Iki kigo kikaba ari ikigo kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi bishoboka. Kugeza ubu hano ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi tugira abantu 10,000 ku kwezi. Twifuza yuko cyaba ari ikigo kigenderwa kubera ko twifuza gushyiramo n'inzu twakubita museum, cyane cyane duhereye inzara yo kwiyubaka nyuma ya Jenoside. Twifuza ariko abashyitsi bazajya basura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ari nabo bashyitsi bazajya baza gusura iki kigo.
Iki kigo kizatangira kubakwa mu 2026, kikazamara imyaka 3 cyubakwa, kikazuzura gitwaye $40 million z'amadolari harimo ayo kubaka ndetse n'ayo gukoresha mu gihe cy'imyaka 5. Iki kigo kizubakwa mu Bugesera. Abayobozi ba Aegis Trust bahisemo nk'ahantu habereye Jenoside kuva kera, kandi hakaba harateye imbere mu bikorwa byo kubanisha abagize uruhare muri Jenoside n'abayirokotse. Aba bayobozi bavuga ko kuba iki kigo cyegereye ikibuga cy'indege mpuzamahanga kirimo kubakwa mu Bugesera bizafasha abanyamahanga bazajya bagisura. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.